Yangeni kene kotini ukabona zingophuma phela lini eh phumetshele mafundini sahlele emkholweni silimela zimbini eh kungayazi ufuna uthini iphupho sathi nokuqale kwathina eh cela ucule phela lini ngo-2013 the flop ebutini eh ezingoma samabhini aqena nesibindi sakhale efonini eh ngiyazibona ndimdala kuti ndaphuma nohealing angena eshowini ndandicinga ndizenje kanti ndiyaphasa midada ndilapha eh pula kumtshanam umamele itrap okanye ndizakhaba eh
pula ke mtshanam umamele itrap okanye zakhaba akukhona ilula ke mtshanam ubome ngwebzam uyasibona silapha ya ba ungandibuza ungandazi mpakamo yonayo yonto yilapha ya pula sana lwam utata ukhona umama uzakuthatha ya please utrwale ngelks ubetha le namba kho ndizosinqanda ya pula phone you make a mess only the best isiqhwabele zandla ya ndinguphuma siphande icash sibaleke munda Alexandra.
Salala, burning them gale number. Hey, suka kwatina, I come at time, I come back. Prince, I know
you tryna bring it down, but I ain't going nowhere. I'm just tryna live my better life with my family and friends. I know you tryna bring it down, but I ain't going nowhere. I'm just tryna live my better life.
Help the niggas self-esteem.